button on the beat. Zeyaliata sana. Yesu nonyaliliza jeva kuwa nikirabana.
Deyikuiza maitila na siza. Nadigidanga nona tamfisa. Tema tutisa na feno tuchikesa. Tuina kuchamboka weda no freezer. Eli vula ajin po pande vita. Fire! Teva kusikiza.
Hello wefeto sama kufuna jufuna. Endo na kuwana. Everything ever just yes yes yes. Ina the area. Hello wefeto sama kufuna jufuna.
Kola vila wana bababula Kujuli suwebuli na bari avale mabo Kunefuna tete tagisa tiketi Imina fiji java lave tuwa tuwala saketi Se wamba kichido kugambe lefuna kamfati Ono ye wadalo mkwano tebuli na limiti Mamando ye komando Alikumuliango ya veta opiendeto ye mitango Ya kijao sili vati sembo Nga yandi kuchido
Hele wefetu sama kufuna chufuna Endo na kuwana Everything ever just yes yes yes. In the area, hello, we fetch us some kufuna jufuna. And we no kuwana. Everything ever just yes 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 yes. In the area.
Jira nufunako Kachinze eli bulamu Senza na njine bulamu Chukoma kubetika bulamu Jira nlozi namu Dance video one true king Alpha Omega beginning and the end.
Hello wefe chusama kufuna chufuna. Hello no kuwana.